localplayjams.com Are you Lizer?
Young boy,
hivi bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako lishazira, bado na ninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma kila nikikumbuka. Tusitafutane, sikujua narusha jiwe, ndege ukapeperuka. Tusijuane, nilisema kwa hasira, naona najuta. Usinitukane,